o loo e mafuta ma le SBS Samoan.
O le taua e pei ona faanga solopea i le vao Israelu ma le faala potopotonga a Hamas i Palestina. E mafai ona sila sila iai i ona mafua anga malona a matanga. I tua mamau atu o le osofa inga a Hamas i le aso fitua o ke topa o le tausanga na te anei. O se tala faa solopito puupuu le nei i le vevesi i le vao Israelu ma Palestina. Talu ona faavaina le malo tu ma oti o Israelu i le mai ai o le taualona lua o le lalolangi. Ua faita uafe ekao ele ele o Palestina ua faaoa manofo ia faa malo sia tangata iutaya i lalo fuafuanga a le malo o Israelu. I le tausanga afei vasela uono se fuluma le fitu. Na manu malo wai Israelu i lana oso faingo o Palestina i le taua e faingo ina o le Six Day War. E nā o le ono aso na whaiai. I le mai ai o le Six Day War, na amatai o na whaoa manofo ia e tangata civili o Israelu, ele ele o Palestina, Jerusalem, Isasae, ma le West Bank. Talumai le tausanga le nā afe iwa se lau ono se fulma le fitu, ualata ile se lau lima se fulu nu uma a ai o tangata iutaia ua fausia ele malo o Israelu, ilunga o ele ele o Palestina. I whamamaunga a malo au fantasi, o lo tā ua ai le whaitau se lau o poloka i mga ala o Palestina, ma se pāe fitu se lau kilomita le umi ua toso i Israelu i le West Bank. Na whaalia Andrew Thomas o se whaiaonga i le Deakin University Middle East Studies, o a ai ma pānei ua fausia i Israelu, o le a whaingata ai o na whaavae se malo tu ma oti o Palestina. Olo o maro si le tauri tonunga inisi, olo o li potia tala mai sa sa e tonu, olo o yeifua fua ngā le whainga maloa Israelu ile faawa watili ona lato unoo fuia o ele ele e faawa mai Palestina. Ile tausanga le nei lea fato a faa masina, ua ova ile lua fe fitu se lau ekao ele ele o le West Bank, ua fuaina ma avea ma ele ele e faasino ile malo Israelu. Olona winga, ua umia faa malo siai malepule e fausiai fale manofuanga mō tangata iutaia ele malo Israelu. E pe ona faa alia Dror Etkes, o ia na faa vaina le faa lapa tupotonga le Kerem Navot, o lo mata ituina ele ele o Palestina o lo faaoa e Israelu ma le faa moe moe e fausiai a ai mō tangata iutaia. Na ia faa alia o le taua lea o lo faa ngasolonei i le Gaza, o le a whaao ngai Israelu e ufi ufi ai le whaao a wha malosi o ele ele o Palestina i isi vae ngai whafomai o le Gaza Strip e pei o le West Bank.
There are things which are taking place in West Bank which we haven't seen for decades. Massive expropriations of land in order to allocate them in the future to Israeli settlements. And this is obviously happening for two reasons. First of all, because there is the most extreme right-wing, nationalist, racist government in Israel ever. Second is, of course, the context, the war in Gaza. Politically speaking, these were the periods which the Israeli settlement enterprise always knew to take advantage of.
Ifa maumaunga malo au fatasi, wa ova atu ile fitu se la wafe tangata yutaya wa au maunei ia ai Jerusalem isasaema le West Bank. O tangata nei, o tangata iutaia maisi atu nuu o le lalolangi, ae ua faatosi na atu e nofo ia ele ele nei, e awala i fesoswani tupe momo ke siofale, le teleo ngā luenga le ati na e olo o faatupe ina umwa, ele fainga maaloa Israelu. Na faalia Andrew Thomas o le Deakin University Middle Eastern Studies, o nisi o tangata iutaia nei, olo o talitonu, o le toe foi i ele ele nei, o lo lato utofi e pei ona faaalia i le whenga inga tuai o le tusipa ia, o ele ele o Utah, Masama Ria.
Settlers come from a broad range of society, in fact all over the world. A lot of Jews from the diaspora come and conduct aliyah to Israel, and some of them in that migration to Israel, in a holy migration, they come and they attempt settlement in the West Bank and in East Jerusalem. A lot of these people are quite religious, and they inherently believe that the West Bank, which they call Judea and Samaria, is their birthright, is holy and part of greater Israel. And as a result, they'll do almost anything to bring it back into Jewish ownership, including conducting violence in some cases.
Peitai oleva ai iaia mālo au whaatasi, e soli tū la whono I lalo tū la whono whaavaa o mālo, le awala olo ono fōia I e tangata iutaia ele ele o le West Bank. I lalo le Geneva Convention, e whaasai na eise atunuu na te whaaua ni ele ele o seisi atunuu, ona avatu le iaio na tangata sivili, e no fōia nei ele ele na whaaua. I le masina o Februari o le tausanga nei, na whaalia I le whailautusi o le whainga mālo I America, Anthony Blinken, le tūlanga lea o le whainga mālo I America, ma le nōwho ia e tangata iutaia o ele ele
opa. It's been
opa.
Long-standing US policy under Republican and Democratic administrations alike that new settlements are counterproductive to reaching an enduring peace. They're also inconsistent with international law. Our administration maintains a firm opposition to settlement expansion.
Na sa anoa Amy Maguire o se whaiaonga I le International Law I le Universite o Newcastle, po o le ale leo te leo whaitionga ma whaasea mai malo au whaatasi mai si atunuu. E matua whainga tā lava o na whaamalo si atu la fono whaavao malo I le vao Israelu ma Palestina. E matua whainga tā o na toe tala uma I lalo fale ma sua ese awala ua mautu. Ma ua tele tausanga o nofo ia whaasoli tū la whono e tangata iutaia I ele ele o Palestina.
International law is entirely reliant on the political will and practice of the state parties involved. Despite international condemnation, Israel has continued to expand its settlement activity in the West Bank. The settlements are supported, obviously, by increasing infrastructure, more housing, more economic development, and all of those factors further entrench the presence of the settlements. So it creates a reality on the ground that becomes more and more difficult to reverse.
Like, share, mafa'ali sofi nangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.